Season Marimba Stars. All right.
Tina sobabini, tina sobabini, sohlala sobabini. Tina sobabini, tina sobabini, sohlala sobabini. Check it. Vielo, I hope you're listening, son. Keep on me your ears, son. And your heart, son. Uyingo mayame kala obsuku nemini. Iyani tutuzela kansen tunguini. Iyani shangu ulaibubini utale uba uwetu se mazuluini. Ubusuku nemini. Ushala use ngondweni na sentizuyeni. Neka malako lishala lise mlonyeni. Pasi sobabini. Ndisibona ndisezulwini ndonwabile kumnandi sidanisa nengelosi ngathi nisebumnandini. Basisobabini ezincingeni ndisibona ndiphumile ebukolini ndiphumile naselokishini nomama miyekile uphangele emakhitshini ndimkhulu ndingumntu ebantwini. Uthando lakho lizisa uxolo emphefumlweni. Uthando lakho lizisa uthando entliziyweni. Uthando lakho lizisa uncumo ebusweni. Wena ndiyakuthembisa. Zokuthanda ebuncincini siyotshe ebudaleni. Ndiyakuthembisa. Zokuthanda ebumnandini nasekubini. Ndiyakuthembisa. Zokuthanda esiyongena emtshatweni ndikhuphe ebukhweni ndikufake emzini nembizo yenu.